Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Tracy and the Mix, yo. Africa.
Ladies and gentlemen,
yo, yo,
this is Joshua A. Empire, Hypers Music.
Jay,
Shania,
Mulelo,
Rujia getting your day. Alipa,
Mr. Arus in the building.
Lelo Alipa Mweri,
Ineji Mwana
Pasa Papa, DJ.
Nimepitia mi maisha ya kutukana, nimepitia mi maisha ya kusenge. Eti mimi hakuna nako kwenda. Eti mimi hakuna nako kwenda.
Nakuchula kwa silimbisha chula po. Bondi kuchipanda kwa silimbisha surwa po. Nalishi pile peno kunja salo. Until this time hapandi kuchalo. Hapandi kuchalo.
Mr. Arrows in the building. Ila busu
Hapandi kuchalo.
Hapandi kuchalo. Walusho kumfunya kuchalo ndaba paypal.
Hapandi kuchalo.
Hapandi mulolo. Lotuwa kwe vatka konka sifolo.
Hapandi kuchalo.
Chikalo pechimochino. Mumbate naliko samulibine. Kupala ukamunina ni muchine. Hapandi kuchalo koma ni jize.
Nimepitia mi maisha ya kutukana. Nimepitia mi maisha ya kusengena. Eti mimi hakuna nako kwenda. Eti mimi hakuna nako kwenda.
Nakuchula kwa silimbisha chula po. Bondi kuchipanda kwa silimbisha surwa po. Nalishi pile peno punya salo. Until this time hapandi kuchalo.
Nimepitia mi maisha ya kutukana. Nimepitia mi maisha ya kusengena. Eti mimi hakuna nako kwenda. Eti mimi hakuna nako kwenda.
Nakuchula kwa silimbisha chula po. Bondi kuchipanda kwa silimbisha surwa po. Nalishi pile peno punya salo. Until this time hapandi kuchalo. Hapandi kuchalo. Hapandi kuchalo.
Kuna lafta mpide muma 90s. Pwale narifyo mshunga bondi kuma anti. Zingana la papa wale tika fuck. Katakaba kekapa kulaba pali mefika fuck.
Aze shovele gia mudi. Na ufaku fat way that shan selfie. Moto kayeka chiwe mbya yama. Kuna ndafenga mulefwa kumia kwa yaba.
Nimepitia mi maisha ya kutukana. Nimepitia mi maisha ya kusengena. Eti mimi hakuna nako kwenda. Eti mimi hakuna nako kwenda.
Nakuchula kwa silimbisha chula po. Bondi kuchipanda kwa silimbisha surwa po. Nalishi pile peno punya salo. Until this time hapandi kuchalo. Baby Jesus shine. Hapandi kuchalo. Choki ten kalo sachan. Hapandi kuchalo. Biggie man chowala. Postman ala. Kila po 24 Yothi komanda. Sachini hapo do panza. Kiki swakia kishan. Haba kamba mabulongwa po. Wate swagi. Biggie mani vashiloza. Tagging soji ya bonza po. Yabotosha papa. Emali kasa yo.
ZambianMusicSite.com.